Fatalik Music.
Emrafa.
Nataka unipe nami nikupe bila bati, tufunge ndoa kanisani mbele ya umati. Uahidi kunipenda hata niwe maiti, kwa sina habari nao nishakupata white. Ndio unayenipatia ikiwa smart, sote na taratibu bila ya masharti. Ukirimisi we ni bibu ma tutachati, nipige shati tukitoka upige vitu white. Sijechoka baby yako bado na kuwaiti, mendo chizo penzi lako siyejielewa. Natamani busu lako nisejitambua, yeah, wewe peke sina tena tama. Ojapo wanasema mengi tusikate tama, japo wanasema mengi tusikate tama. Nipende mimi tulebata kile siku juma, nipende mimi tulebata kile siku juma. Sikia,
I need your love girl, I need your love girl motema. You are me mzio na umia, na kuwa na shindo hata kusema. I need your love girl motema. You are me mzio na umia, na kuwa na shindo hata kusema.
Ni mzuri wa sura paka tabia, napenda tabia yake na maringo yake, macho yake, ubora wa vitu vyake. Kila day natamani mi niwe wake, sina hofu na penzi lake mrembo huyu. Na enjoy mahaba yake na mapishi yake, so yeah, ni fundi ananitosha, ninafaidi yeah. So uongo zambi kima yoyota kishoboka mkatari yeah. Usije mpa ukafanya mimi nilie yeah. Tunachopata ndo chetu tukitumie yeah. Pesa ni shida nivumilie yeah, mama. Sipendi dhike kutukucha na tafuta chapa. So japo tuko chini siku tuweze pa. Ma japo tuko chini siku tuweze pa. Na kaza japo tuko chini siku tuweze pa. Sikia,
I need your love girl motema. You are me mzio na umia, na kuwa na shindo hata kusema. I need your love girl motema. You are me mzio na umia, na kuwa na shindo hata kusema.
Yeah, Emrafa mtoto Rafael. Se, kutoka nyota, bonyeza maliza mwisho wa leli.
Mama umenipiga mikufuli, wako sibishi sina kiburi. Kona wepaka kwa kaburi, natambu wa shima na usuri tena.
Washa, 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 kama
nipatula.